way. But it's a goma, it's a matavi.
Here's another one. Nyasubi ndani ambanyo.
Hello.
Jaiva.
Madam President.
It's been a long time, Kani.
Oh, yeah.
Awenge. Toka Mwanza panga ghetto da slam. Nikuwa mtoto Mr. Blue Tabasam. Umi unakwenda Mario Bia Tam. Chunga utapakuliwa mzee Birian Mariam. Mzee wenzako si tunathamini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanaku wa Mikocheni wenye mafake macheni. Nombo kisikia hinu mwakalam na peni. Kaki papa kaki afande. Unashindana na baga funa kaki makande. Bonjour papa, sali makante. Aujourd'hui, rap city Mwanza asante.
Usikai tu mtano kumechill na machiz. Hata kama hauna flow, kipiga picha sema ndizi. Sogope kuji kwa uneza toka takwa fchiz. Mina haso toka nza na hit public izi. Sabi tiketi ziko sold, watoto wako bold. Switchi ni too cold, afumweti no share gold. So Shanghai wano kisign, kwa naona chunzidi kipi. Mipila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show guide, fanyenia mwambiliki. Kwenye show na pigia mbo gaf ni zangu atimiliki.
Kujita makafeli tangu alipokufa pack. Fegi nyingi dakika tano tushavuta pack. Kichwani mvi unazificha kwa masupa black. Haipunguzi umri yo mzee, so get your future back. Amekushauri mother umechukia.
Uo si uchizi.
Amekushauri father umemnunia.
Sando ni.
Wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Saki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia una. Unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister. Brother chunga mziki wa una tatoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntaboficha kawigi na mwenye kome. Mnikome, keni chini mnisome. Ivesi na mabriji kaime andikuwa na pakome. La haula, akili mtaji sosura. Hauna pesa, wezi kumiriki paula. Weki gagura, jipange. Huna unachomiriki, zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli nyinyi. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtari wataku DJ shika hapo na nikepiga wanauliza nacho mepigaje hapo.
Hivo msini weke kwenye list now. Kwenye rap mini god, don't judge how. Alafu cheki cheki uso mee kabi nyao. Beki zenu mbovu asini kabi mi pesi town. Tandanganya nini mi bond. Hia hia ustana pesa vinafanya wana nita. Dia dia kila show kila pepa nabukua. Mia mia wakisikia nipo kwenye mic wana fear fear. Usawa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na umechill to my ghetto why babrai. Umlu unakwenda karaga bao bye.
Hakuna time I can be dakika wasijirudi. Yani hapo lipo mishe zinapangika. Na usipoipanga ndipo tapanga mipango ya wenzako. Kila mtu ana ndoto wanatimiza chache. Bado kijana vipi mbona umejikata tamaa. Lika kipanda na chekla mtu anapita. Miaka inaenda usimami wembu unaisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli. Shots on target na tunaboli. And life imperfect but we keep rolling.
Thank you.
five now.
Take five now.
Take five now.
Take five now. Take five.